loco lunatic. When yoga, your
boy, your download it from ilovezedmusic.com.
It's King Natch on the beat, so
you know. You know me, no, me, no.
Favorite music.
Yeah. Usha kutema na goli sambi. Tua ikala maezi wali konga netambi. Baby. If you sunga tezambi. Bena bakabi na beba tuishe. Chikonde zato baga bange nemo. Bepo liwe.
She wanna.
I don't care.
She mama.
Liwe. Balande, I don't care.
Shimama,
iwewe.
Look, mama undele di jose menedieba. Ulandi kwa ili ya jose menelela. Uli bama undi sungambu tinkela. I just see your love, jose kuze mendajeba. Don't deserve your love, that believe what you're doing. Kuna jimbi, all in my mind that I'm losing. Over you, umoyo kwa go way I'm cruising. Da huyenda mendiji na time ya prove. Kajiba ono yawe utayenda poluge. Wose bamba habu yanga yawe chubalube. Yebo landi yenda ologe sama umega luge. Muyunda gaki ya kwina musimbi utika jalule.
Usha kutemu na goli sambi. Tua ikala maezi wali konga netambi. If you sunga tezambi. Bena bakabi na beba tuishe. Chikonde zatu baga bange nemo. Bepo liwe.
She wanna.
I don't care.
She mama.
Liwe. I don't care.
She mama.
Iwewe.
Mbepe you one in a million. Ushindi yende olo mendi njina mali. Niweji hule jangu gandi umpagamwe. Kutesise kwe kuyenda basimbiba. Mbepe ulindiwe bose balajea. Tente fire fire bose balaleha. Hehe ino balale mabogu seka. Jaile antamwe ino ndandagu kusela. Wandi nyonga nyama no wanna grow up with you. Muma penza muzala pesi swewe all go school. Uyanda ngoji si alindiwe you know it's true. Kumeso kwago all stars that ya come to.
Usha kutemu na goli sambi. Tua ikala maezi wali konga netambi. If you sunga tezambi. Bena bakabi na beba tuishe. Chikonde zato baga bange nemo.
Bepo
liwe.
She wanna.
I don't care.
She mama.
Liwe. I don't care.
She mama.
Iwewe.
Downloaded from ilovezedmusic.com.